Iradi Özgür de Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika avugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri wayeshatu radio yacu voa.com muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gice cya mbere cy'ikiganiro duheruka ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi twari muri Zambia na Malawi turebera hamwe ingaruka z'icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere y'itariki 31 z'ukwa 12 mu 1998 muri ibyo bihugu. Hashize imyaka ikaba kabiri 10 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi na Leta y'u Rwanda byemeje gahunda iyo kurangiza ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere y'icyo gihe. Bashingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye bityo ibyateye uko guhunga bikaba byararangiye. Nubwo hari abatari bake batahutse abandi baracyari mu buhungiro kubera impamvu zitandukanye. Muri iki kiganiro rero turanyarukira muri Mozambique no muri Zimbabwe naho hari impunzi z'Abanyarwanda. Uretse ingaruka zatiwe na kiriya cyemezo ku mpunzi turareba n'izituruka ku mihindagurikire y'amategeko n'ubutegetsi muri ibi bihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga hagati yabyo n'u Rwanda muri iyi myaka ishize. Iharane muri Zimbabwe ndi kumwe na Maitre Henri Paul Ngabire munyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Maitre Henri Paul Ngabire ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kiganiro.
Turi kumwe kandi na Bwana Cleophas Habiyaremye umuyobozi w'impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Mozambique. Bwana Habiyaremye ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Mutagomwa kuba mwahisemo ko muri Mozambique.
Nari maze rero kuvuga ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho haruguru hariya ndagira ngo duhere inyuma gato duhere aho ngaho muri Mozambique. Bwana Habiyaremye ingaruka icyo cyemezo cyagize ku mpunzi z'Abanyarwanda duhere icyo gihe.
Icyemezo bamaze kuvuga ko kizajyaho cyateye ubwoba mu mpunzi z'Abanyarwanda. Ubwoba bawugize kubera yuko icyo bahunze cyari kitararangiye. Kandi noneho batubaza ukuntu u Rwanda ubutegetsi bwa FPA ari nabwo bahunze ariko buhindi cyangwa cyangwa ngo cy'abantu bahunze cyarangiye. Noneho HCR nayo ikora ikosa ryo kumva uwo bahunze ryo kumva uwamuhunze icyo bitekereza. Ariko rero ikibazo gusa wenda navuga ku muzo muri Mozambique ni uko kugeza ubu ngubu tuvugana icyo cyemezo muri Mozambique kitazira mu bikorwa.
Ni ukuvuga ko cyaremejwe cyemezwa na Leta y'u Rwanda cyemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ariko bigeze kuri leta ya Mozambique ntiyumvikana nabo.
Bamubwiraga ko mu myanzuro bafashe ko igihugu ari kizafata umwanzuro wa nyuma. Umwanzuro wa nyuma Mozambique yafashe ni uko yo yagumishijeho ubuhungiro ku mpunzi z'Abanyarwanda kuko ngeza ko yemezaga neza ko ibyo bahunze bitararangira. Kandi impamvu wenda nakongeraho ni uko n'ubu ngubu abantu bakomeje guhunga ari benshi mu Rwanda. Ni ukuvuga ko amashami ashinzwe kwakira impunzi cyangwa gukurikirana imibereho y'impunzi muri Mozambique yakomeje kwakira impunzi nyinshi zivuye mu Rwanda. Ubwo rero bibaza gukuntu wavuga ngo icy'abanyarwanda bahunze cyarangiye kandi n'abandi bakiri guhunga.
Ubiri n'amahire uri umuyobozi w'impunzi aho ngaho muri Mozambique ugize uti na n'ubu ngubu hari abanyarwanda batari bake bahunga u Rwanda ni ku mpamvu za politiki cyangwa n'abimukira basanzwe bishakira imibereho.
Ni impamvu z'umutekano ubwo nuvuga nyine ni impamvu za politiki. Kuko abanyarwanda benshi bahunga mu Rwanda umutekano wabo ni mukeya baratotezwa baricwa noneho bakabona ko ubashije kubona uko agenda nkeka ko ndetse n'ubu ngubu hari abandi bakiri mu Rwanda kubera ko babuze aho banyura babonye inzira banyuramo bahunga ari benshi.
Tujye muri Zimbabwe uko byari bimeze duhereye icyo gihe Maitre Ngabire.
Nk'uko byari byatangajwe n'umuryango w'abibumbye amaze kumvikana na Leta y'u Rwanda bari bafashe icyemezo cy'uko impunzi z'abanyarwanda zagombye gutaha kuko bari batekereje ko bamaze kumvikana Leta y'u Rwanda ko nta cyatuma izo mpunzi zidataha. Ariko ndayambibutse ko icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi n'ubundi kiba gisanzwe kiri mu mategeko mpuzamahanga nk'itegeko rigenga impunzi ryo muri 1961 cyangwa itegeko rigenga impunzi ryo muri Afurika ryo mu 1969. Kuko mu ngingo zabo bavuga ko umuntu ashobora kureka ubuhunzi ashobora gutaka impunzi kubera ko icyatumye ahunga cyavuyeho. Ibyo biri muri izo konvansiyo ebyiri kandi Zimbabwe kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika byagiye bizisi. Ariko nk'uko wabivuze icyo cyemezo gifatwa ntabwo Zimbabwe yahise igishyira mu bikorwa. Urebye mu nama zagiye zibera ejo neve cyangwa mu byemezo byafatwa n'ejo neve nibwo baje noneho gutanga icyemezo kiri specific kivuga abagombye gukurirwaho ubuhunzi kubera ko cyari cyateje ibibazo cyane ko bavuga ko abanyarwanda bose bagomba gutaha kubera ko ntacyo bahunze kigihari. Ariko ibihugu byinshi bya Afurika birimo na Zimbabwe bikagumya bivuga ko biri kwakira izindi mpunzi z'abanyarwanda ziva mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibibazo byari bihari. Noneho kubera izo mpamvu icyo gihe nibwo umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cy'uko impunzi zagombye gukurirwaho iyo stati y'ubuhunzi ari impunzi zahunze kuva muri 1959 kugeza muri 1998. Noneho ibyo byahise bituma impunzi zahunze muri 1998 kuzamura kugeza n'uyu munsi zitarebwa n'icyo cyemezo. Ubwo rero muri make Zimbabwe uko yabigenje hano muri Zimbabwe habanje kuba uruzinduko rwa minisitiri w'ushinzwe impunzi yaje muri Zimbabwe hanyuma ajyanwa no mu nkambi y'impunzi hanyuma akorana n'inama n'impunzi. Inama yabereyemo impaka ndende cyane impunzi zimubaza ibibazo zinamwereka indi bimenyetso zakekaga ko zerekana ko muri make ibyo yavuga yenda batabyemera. Hanyuma izo mpaka zaje kurangizwa n'uko Leta ya Zimbabwe yavuze iti noneho hagiyeho komite y'impunzi bazitoranyamo impunzi zizajya mu Rwanda zikajya kureba uko bimeze zikagaruka zamara kugaruka zikabwira abandi ko ibintu byagenze neza hanyuma abo bandi nabo bakumva bataha.
Ubwo mu minisitiri yari azanywe no kugira ngo ababwire basubire mu Rwanda muri rusange kugira ngo arebe ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa aho muri Zimbabwe.
Muri make yari aje kugerageza kubwira impunzi ko zataha zose.
Yego.
Ariko anababwira ko yaje mu 2011 icyo gihe nababwiraga ko hari icyemezo kizabafatirwa cy'uko bazakorwaho stati y'ubuhunzi. Ubwo rero nibwo Leta ya Zimbabwe yavuze iti izo mpaka twe ntitwazishobora ntabwo turi mu Rwanda mwebwe mwazohereje abantu bakajya kureba uko bimeze bakagaruka bagatanga ripoti hanyuma iyo ripoti yaba noneho tukayigenderaho dushishikariza n'izindi mpunzi gutaha. Iyo komite yagiyeho hanyuma hari abantu bagiye mu Rwanda bagarutse. Amakuru mfite ni uko ripoti batanze yari so adverse donc muri make ntabwo yatangaga icyizere cyo gutaha ku buryo icyo cyemezo cyo kuvuga ngo bagomba gushishikariza izindi mpunzi gutaha Zimbabwe yashoshe naho ikihorera irabyihorera. Hanyuma mu 2012 ariko Zimbabwe icyo gihe yafashe icyemezo cy'uko kubera ko muri iki gihugu kugira ngo ubone ubuhungiro ugomba kubazwa ibyo bita interview ni n'ababishinzwe. Buri muntu abona stati y'ubuhunzi biturutse ku byo yavuze not kubera ko yageze mu gihugu. Yafashe icyemezo cy'uko abantu bagomba gusubirishwamo abo bose baregwaga n'icyo cyemezo n'ubwo abantu bahunze kuva muri 1959 kugeza muri 1998 bagombaga kongera gukoreshwa interview cyangwa se kubazwa bakareba koko niba icyo bahunze cyaba kigihari cyangwa niba cyararangiye. Ibyo byarabaye, abantu barahamagawe bajya gukora ayo mabazwa bararangiza, bamaze kurangiza harimo abo Zimbabwe yaje gutangaza ko babone impamvu batanga zo kuguma muri Zimbabwe zitacyumvikana, ariko abenshi bagiye gukora iryo bazwa Zimbabwe yasanze impamvu bafite zumvikana, nuko irabareka bo bagumana statu z'ubuhunzi. Abo ngabo muri bake basigaye bafite uburenganzira bujyananye n'iby'amategeko ateganya muri Zimbabwe bwo kujuririra icyo cyemezo. Kugezana n'ubu uretse mu byumweru bibiri bishize, nta muntu n'umwe w'umunyarwanda wari wagakuwe muri Zimbabwe, kubera ko bavuze ko agomba gutaha. Mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bishize nibwo hari umuryango umwe wagomba gukurwa muri Zimbabwe, ariko impamvu ntago zari uko bari barakuweho statu y'ubuhunzi, harimo izindi mpamvu zijyanye n'umutekano w'igihugu cya Zimbabwe n'izindi mpamvu zo zijyanye no kuvanga iby'ubuhunzi no gukorera guverinoma y'u Rwanda. Ariko kugeza ubu muri Zimbabwe nta muntu n'umwe uravuga ngo birukanye kubera ko cyangwa ngo bamusubize mu Rwanda cyangwa bamubwire ko adashobora kubona atagifite uburenganzira bwo kuba muri Zimbabwe, nubwo mu mategeko baba bavuga ko nta mpamvu agifite zo kuba muri iki gihugu. Muri make ubwo ni uko bimeze. Izo mpunzi ziri mu cyaragati ziri hano, ntabwo iyo zirukanwa, ariko nanone ntabwo zikibarwa urebye nk'impunzi hano muri Zimbabwe. Muri make ni uko bimeze.
Dusubire muri Mozambique. Bwana Habiyaremye, wumvise ko hari abantu baje kubwira impunzi hariya muri Zimbabwe bati nimugende mujye mu Rwanda, nyabuna murebe umutekano waragarutse, ibintu bimeze neza. Mwebwe aho muri Mozambique iyo gahunda ya genda urebe uze uvuge ntabwo yigeze hagera?
Bo, uwo muminsi hano muri Mozambique yarageze mu mwaka w'2011 ndetse bamujyana mu nkambi y'impunzi iba i Nampula. Uko mugenzi wanjye yageze muri Zimbabwe agana inama n'impunzi z'Abanyarwanda, ariko ibibazo bamubajije nyine byerekanye n'icyo bahunze n'uko mbese u Rwanda ruba rubeshya ko ibibazo byarangiye, ntabwo yabashije kubisubiza. Ubu rero bamubwiye ko atashoboye kubisubiza, yagiye muri make adashoboye kumvisha Abanyarwanda ko icyo bahunze cyarangiye, ahubwo nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze yabumvizaga ko niba badasase ku neza hari ibyemezo bizabafasha ngo kubavana ubuhungiro. Iyo gahunda yo kuvuga ngo bajye kureba uko bimeze ntabwo hano muri Mozambique habaye, kandi nkeka nyine ko ntabwo itabaye n'uko bakomezaga kubona n'izindi mpunzi ziri guhunga. Ntabwo wabona abantu bahunga ujye uvuga ngo abandi bakuburira ko icyo bahunze kigihari, nubundi mugende mujye kureba ko ari bizima, kandi nyine ubwacyo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko niba abantu bakiri guhunga n'abari aho ngaho bakubwira ko icyo bahunze kitarangiye. Kandi ndagira ngo nkubwire ko u Rwanda ni igihugu cyacu, amakuru yo mu Rwanda turakurikirana, tuzi neza ko twahunze igihari. Ibyo bavuga ni ibya politike, ni twebwe twahunze, tuzi icyo twahunze, tuzi n'abo twahunze. Nitubona ko byarangiye amutuza gukunda igihugu cyacu, tuzateraho ngo ishuri riteze dutaha.
Maitre Ingabire, waruvuze uti nyuma rero bimaze kugenda gutyo bamwe bahawe ubuhunzi abandi baguma aho ngaho nta icyo cyemezo nta n'umwe cyari cyagakozeho, nta kintu byahinduye muri rusange ku mibereho y'impunzi cyangwa uburenganzira umuntu agenerwa ku buryo bugaragara?
Hari ingaruka ziba zikomeye kubera ko iyo uri impunzi ukurikije amategeko nka muri Zimbabwe icyo bita refugee act igenga impunzi, hari ibyo impunzi igenewe, impunzi igomba kubona ibyangombwa birimo icyangombwa cy'indangamuntu, birimo ibyangombwa bishobora gutuma birth certificate nk'umwana avutse, birimo n'ubundi bufasha bwinshi cyane bushobora kuba buriho. Ugasanga nk'abantu bakuriweho icyo cyemezo, bashyiriweho icyo cyemezo cy'uko bagomba gutaha, ibyangombwa byabo iyo birangiye bigorana kugira ngo bashobore kuba babyongera, kubera ko ibyangombwa by'ubuhunzi muri iki gihugu birarangira ari bimara imyaka ibiri, hari n'ibindi by'amezi atandatu. Ugasanga izo serivisi batazifite. Ugasanga nk'abashobora kuba bafite nk'abana biga za primaire cyangwa secondaire bagiye gukora ibizamini bya leta, kubera ko umwana aba akeneye kubona indangamuntu, ugasanga bishobora kumugora gukora icyo kizamini kubera ko umwana adashobora kubona iyo ndangamuntu kubera ko adashobora kuyibona. Ibyo rero ni ibintu bishobora kugira ingaruka nini cyane. Ugasanga n'ushobora gushaka, yenda nk'umuntu ushaka gushaka umugore cyangwa umugore umukobwa ushaka umugabo wendi wabo barebwa n'icyo cyemezo nabwo bishobora kumugora kujya gusezerana mu rukiko byerekeye n'amategeko kubera ko basaba ko ugomba kuba ufite indangamuntu kandi ukaba ufite icyemezo cy'uko utigeze ushaka. Muri make rero birabangamye muri ubwo buryo kubera ko ibyangombwa buri mpunzi indi bifite nyine uwo nguwo aba atabifite ku buryo haramutse habaye nka za operation zira zo gushaka abantu babaye hano batabayeho mu rwego rw'amategeko kuko itegeko rigenga impunzi hano rero bivuga ko iyo bagukureho ubuhungiro uba ufite iminsi 90 kuba muri iki gihugu, iminsi 90 rero iramutse irangiye ubwo ni ukuvuga ko muri make uba uri mu cyaragati. Nubwo guverinoma ya hano itaba ifata ibyemezo byo kwimplementinga ibintu muri act ariko urumva biba bifite ingaruka zikomeye cyane kuri abo bantu baba bari mu cyaragati muri make.
Uburenganzira bw'impunzi aho muri Mozambique bwana Habiyaremye.
Uburenganzira bw'impunzi muri Mozambique kugeza ubu bukakorwa kubera ko ibyo mugenzanyo muri Zimbabwe tuvuge nta muntu n'umwe yigeze baganiraho icyemezo bagize bakora icyemezo cyo kuba impunzi. Ibyangombwa biraboneka kandi ni ngombwa kuvuga ngo ibyo uburenganzira buduha impunzi yose irabubona. Iyo ugeze muri Mozambique ukabasha kwandika nk'impunzi uba ufite uburenganzira bwose busesuye bwo kuba muri Mozambique ukajya abana bakiga ukajya kwa muganga ukavurwa waba uzi kugira icyo ukora ukagikora. Muri make navuga ko uburenganzira bw'impunzi muri Mozambique kugeza ubu ngubu bubahirizwaga.
Tujye ku bijyanye n'amategeko ahindagurika mu bihugu bitandukanye bikunda kuvugurura amategeko rimwe na rimwe itegeko runaka ugasanga riravuguruwe hongeye mwibi hakuye mwibi. Maitre Ingabire Bire n'Amahire, wowe uri umunyamategeko, n'ayahe mategeko yavuguruwe aho muri Zimbabwe bikagira ingaruka by'umwihariko ku mpunzi z'Abanyarwanda?
Urebye amategeko yo muri Zimbabwe menshi ntiyavuguruwe, ariko iryo twavuga ni itegeko nshinga ryavuguruwe mu 2012 hanyuma rikaza gutorwa mu 2013. Iryo tegeko nshinga muri make ryashushe nk'aho rigira icyo ritanga ingaruka nziza ku mpunzi kubera ko iryo tegeko ryashyizemo ingingo yivuga ko umwana wese uvutse ku Muzimbabwe umwe aba mu Zimbabwe ashobora kubona ibyangombwa bya Zimbabwe. Ibyo bitandukanye na kera ko umwana washobora kuvuka tuvuge ku muntu w'impunzi washakanye no mu Zimbabwe atashobora kuba mu Zimbabwe. Icyo gitegeko rero ryatumye nk'abanyarwanda bari hano b'impunzi bashobora kuba barashakanye n'abazimbabwe ryatumye abana babo otomatikoma baba abazimbabwe badakeneye kumya kwandika ku mpunzi bashobora guhita baba abazimbabwe bagafata ibyangombwa bitewe n'uko wenda ise ari umuzimbabwe cyangwa se nyina akaba ari umuzimbabwe. Ikindi noneho gihari ni uko iryo tegeko nanone mu ngingo 38 rivuga ko umuntu abona ubwenegihugu. Ubu ngubu hari icyo bita debate ihari kubera ko iryo tegeko rivuga ko umuntu umaze imyaka irenga 10 ari muri Zimbabwe ashobora kwaka ubwenegihugu bwa Zimbabwe. Ubu ngubu hari debate iri hano ikiri mu banyamategeko nkeka ko Mr. Enshop uzajya mu rukiko bashaka kuvuga bati n'impunzi maze hano imyaka irenga 10 ishobora kwaka ubwenegihugu bwa Zimbabwe, ariko ibyo ntibyari byemezwa kubera ko n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zimbabwe zigitsimbaraye zikivuga ko iyo uri impunzi iryo tegeko ridashobora kugukavaringa uguma uri impunzi. Ariko iryo tegeko ryatumye muri make hari ibintu byinshi bihinduka ku mpunzi. Ikindi kiyongereyeho ni uko itegeko rigenga impunzi rya hano riha minisitiri w'impunzi uburenganzira bwo gutanga bwo gutora ahantu ariho hose bakavuga ko ari impunzi zigomba kuba. Iryo tegeko rero noneho urebye mbere ntabwo bakundaga kubireba cyane cyane ko muri Zimbabwe buriya hari impunzi nke cyane buriya ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika. Zimbabwe ndumva ifite impunzi zitageze ku 20,000 izo 20,000 11,000 inama impunzi z'abantu bava muri Congo Democratic Republic of Congo, hanyuma abanyarwanda banditse nk'impunzi nk'uko ari abanyarwanda ndakeka ko batagera no muri 500 cyangwa 600, hanyuma muri ino minsi nibwo hiyongereho aba Mozambique kubera ibibazo byabo by'abagize muri za ntara ya Cabo Delgado kubera ibibazo by'iterabwoba byari bihari ari impunzi zirenga 2,700, abandi ni abandi bake mu bihugu nka za Somalia, Ethiopia. Zimbabwe rero kubera ko yari ifite impunzi nkeya ntabwo urebye bashyiraga imbaraga mu mateka agenga impunzi, ariko kubera ko izo mpunzi zari zimaze kuba nyinshi urumva abantu 20,000 nibwo mu minsi ishize nibwo inzego zose zishinzwe abinjira n'abasohoka na ministeri shinzwe na komisiyo shinzwe impunzi bavuga ko impunzi zigomba kuba mu nkambi zikava mu nkambi ariko zifite uburenganzira ariko General Roma urebye iryo tegeko ntabwo bakunze kureba cyane kereka iyo hagize ikintu kiba hari impunzi nyinshi cyane ziba mu mujyi wa Harare hari impunzi ziba mu yindi mijyi kandi urebye rimwe na rimwe batabanatse uburenganzira bwo kuba mu nkambi bamwe banakora ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ubuhinzi cyangwa se transport badafite izo mpushya yenda ziba zivugwa mu mategeko ugasanga nubwo amategeko muri Zimbabwe avuga ko hari iby'impunzi zigomba kuba zujuje zigomba gukurikiza ariko urebye ntabwo bari bagakoze igikorwa cyo kuvuga ngo ayo mategeko barashyira mu bikorwa cyane basa naho bari barabyihoreye kubera cyane ko nkeka ko byaterwaga mbere impunzi zari nke cyane muri iki gihugu ikindi cya kabiri impunzi zari ziri hano zavaga mu bihugu urebye nk'igihugu nka Congo Zimbabwe ko yagiye kurwana muri Congo igiye gufasha Kabila byatumaga umuntu wese uvuye muri Congo agera muri Zimbabwe imufata nk'aho muri make ari impunzi hanyuma impunzi z'abanyarwanda zari zageze muri Zimbabwe Zimbabwe kigiye yarwanaga n'u Rwanda rufasha abareboro rufasha bariya barwanyaga ubutegetsi bwa Congo ubwo rero impunzi yo mu Rwanda hagera tuvuge ugasanga nayo bayumvishije ko ifite ibibazo kubera izo mpamvu za politiki hagati y'ububanyi n'amahanga hagati y'ibyo bihugu ugasanga rero ayo mategeko nubwo yari ahari ariko urebye Zimbabwe ntabwo yajya kuvuga ngo irayakurikiza ngo ikurikirane impunzi kereka rimwe na rimwe iyo habaga hari ikindi kintu cyabaye yenda bashaka nko kugira ngo barebe nk'abagizi ba nabi cyangwa hari icyo bikanze ariko ubundi urebye ayo mategeko ntabwo bayashyira mu bikorwa cyane kereka ubuhangane nibwo bavuze ko impunzi zigomba gukurikiza ayo mategeko ariko kugeza ubu ngubu muri make ntabwo bari bayashyira mu bikorwa impunzi ziracyahari ziracyabayeho zishaka kuba abana bariga abantu barakora nubwo bamwe na bamwe bafite ibyangombwa ariko abenshi ntabyo bafite
Bwana Habiyaremye buriya imyaka 27 ni myinshi tubariye kubaje muri za 94 Maitre Ngabire yaravuze ati hari itegeko hariya muri Zimbabwe riherutse kuvugururwa rivuga ko umuntu umaze imyaka 10 ashobora gusaba ubwenegihugu aho muri Mozambique bimeze bite hari abanyarwanda bahisemo kwibera abanyamozambique cyangwa baracyaryumyeho baravuga bati igihe kizagera dutahe
muri Mozambique amategeko yari muri make ameze neza ku mpunzi nyine kuko aho bitandukanye muri Zimbabwe muri Mozambique bemeza ko umwana wese ufite muri Mozambique afite uburenganzira bwo kubona ubwenegihugu bwa Mozambique bavuga ko abana bavukiye muri Mozambique kabona niyo isinanira n'abari impunzi z'abanyarwanda cyangwa izindi mpunzi z'ahandi bahita babona ubwenegihugu hari itegeko rivuga ko umunyamahanga umaze imyaka 10 muri Mozambique nawe agomba kubona ubwenegihugu gusa ibyo ngibyo unabisanga mu itegeko muri ya masezerano y'Ijeneve arengera impunzi Mozambique ntiyashyizeho umukono ariko bageze kuri icyo ngicyo bashyizeho icyo bita reserva ni ukuvuga ko Mozambique itabihakana ariko ishobora kubikora uko ibyumva ni ukuvuga ko rero abanyarwanda bafite imyaka bamaze imyaka 10 hano muri Mozambique bashobora gusaba kuba aba Mozambique gusa ababisabye bahari ariko ntabwo bose bari bamaze ibisubizo nkeka ko kugeza ubu abashoboye kubona ubwenegihugu bwa Mozambique ntibake cyane ugereranyije n'ababisabye ibi bintu biratinda niyo mpamvu bitinda kuko icyo gihe nyine ndetse bavugaga mu 2011 bavuga ko abanyarwanda bagomba kubonerwaho ubuhungiro mu byo hasi yavugaga ko nta wugomba gutaha ku ngufu bemeraga ko utazashaka gutaha yasaba ibyoko yaguye gutuzwa muri icyo gihugu gutuzwa muri icyo gihugu ntibisobanutse neza icyo gihe wenda igihugu cyumvaga ko mbese icyo gihe bagombye gukora ubwenegihugu ndetse icyo gihe abashinzwe impunzi muri Mozambique bari basabye abanyarwanda bujuje ibyangombwa kuko basaba ubwenegihugu abenshi barabisabye ariko kugeza ubu ntabwo ubwenegihugu akenshi babubonye
Maitre Ngabire wari umaze gusa n'ubikomozaho aho ngaho hari benshi babubonye
oya kugeza ubu ngubu ndagira ngo umenyeshe ko nta munyarwanda n'umwe wari wabona ubwenegihugu ariko hari ababusabye ni procedure donc bica mu nzira ndende cyane urumva amategeko ntabwo ahuye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ziracyagiyemo bivuga ati uri impunzi uri impunzi ntabwo twakubara nk'umuntu w'umunyamahanga waje hano w'ishoramari cyangwa undi hanyuma nkakeka ko usibye n'iby'amategeko haba harimo n'izindi mpamvu za politiki zo kuvuga ati umuntu niba muri iki gihugu umuntu ahungiye hano ejo cyangwa ejo bundi tukamuha ubuhungiro uwacu nahungira aho ngaho nabo bakazamuha ubwenegihugu bizagenda gute muri make ntabwo nta muntu wari wahabwa ubwenegihugu hari ababisabye bikiri muri procedure ndende cyane bahamagarwa bakabazwa bagakora ama interviews ariko kugeza ubu icyemezo ntabwo cyari cyafatwa nta wuzi igihe kizafatirwa niba kizafatwa cyangwa niba hazaba kwitabaza inkiko kugira ngo yemeze izo nzego bazazikangure zifata icyemezo.
Tujye mu bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga, turavuga ku Rwanda, Bekamere na Mozambique. Hari icyo byahinduye ku mibereho rusange cyangwa umutekano w'impunzi muri icyo gihugu, dore ko muri iyi myaka ishize habayeho impinduka hagati y'umubano w'u Rwanda na Mozambique?
Nibyo umuntu yavuga ko umubano w'u Rwanda na Mozambique wagiye ushobora kuyimera neza, ariko impunzi nazo nyine ntabwo ariko byagiye bizimerera neza cyane, kubera ko nk'abantu ambasade y'u Rwanda ayigeze muri Mozambique ndetse na mbere yaho kuko hari ambasade yabaga muri South Africa ari nayo yagaye u Rwanda muri Mozambique, hari habamwo rimwe na rimwe ibikorwa ubona ko bishobora kubangamira impunzi. Icyo gihe rero twakunze kubyerekana ko twari tuhagariye impunzi, twari twerekana ibimenyetso ko ibyo tuvuga ari ukuri, ko ari ibikorwa bishaka no kubangamira impunzi.
Ni nk'ibihe bikorwa
bwa Mozambique byarebera kubikurikira. Hari nk'abantu bagendaga batunga agatoki bavuga ko ngo bafasha imiryango cyangwa bafasha imitwe itwaye intwaro iteye igihugu cy'u Rwanda, ariko ugasanga bavuga nta kintu bahereyeho, nta n'ikimenyetso kandi kubigaragara neza ko bababesheje, gusa ari ukugira ngo babateshe umutwe kuko banze kuyoboka nyine ibyo babasaba cyangwa babavuga ati muze mugire gutya, nimutagira gutyo tuzabamerera nabi tuzabagirira nabi, ugasanga babandika mu binyamakuru byo mu Rwanda. Noneho ubwo nyine ibikorwa byose ko hariho uburyo bwo gushaka kubagira nabi, yewe hari n'abantu bagiye bicwa, abantu bicwe ukabona uburyo bifitemo budasobanutse, kandi ukabona ko nyine wenda bashobora kuba bazize ko banze gukurikiza cyangwa kugera ku mategeko. Hari n'abantu bagiye batangirwa amaraso ngo bafatwe ngo bajye kuburanishwa mu Rwanda. Ibyo byose ukabona ko ari ibimenyetso nyine byabayeho byo kugira ngo bahungabanye umutekano w'impunzi no kuzitisha umutwe no kugira ngo umuntu uzihire yite no kunyarwanda nubwo zaba zitabishaka.
Icyo gihe ubutegetsi bwa Mozambique bubyitwaramo gute?
Kugeza amakenga byabyitayemo neza, kuko amalisiti Mozambique yavugaga ko nta masezerano ifitanye n'u Rwanda yo kuyarahana abantu abo bita abanyabyaha, naho habaga habaye icyo kintu cyo kumenasa, wabonaga ko ubutegetsi bwagerageza guha umurya impunzi kandi ko ukabona ko bashyiraho ikintu cyo kugira ngo umutekano w'impunzi ubahirizwe. Gusa nyine nuko wenda mu minsi yashize twagize ikibazo gikomeye cyane, hari mugenzi wacu afashwe aburirwa irengero, turatakamba dutakambira ubutegetsi. Ubu ngubu dukandika ikiganiro ntabwo twari twamenya irengero cyangwa se uko byagenze, ubutegetsi ntabwo bwaduhaye igisubizo, nubwo bari batwijeje ko abapolisi bari gukurikirana ifatwa n'ibura ry'uwo mugenzi wacu, ariko nk'ubu tuvugana nta kintu na kimwe twari twabimenya, wenda kiza babitangiza cyangwa se ngo babitangarize abandi bose bavuga bati ibura rya wa munyarwanda w'impunzi ryagenze gutya ni uko byagenze. Ibyo cyafari ikintu mvuga ko cyatubabaje kandi kigaragara ko kitagenze neza, cyane cyane ko twebwe twabonaga ko harimo n'ukuboko k'ubutegetsi bw'u Rwanda.
Aho ngaho mvuge ko ari igitekerezo cyanyu uko mubitekereza, ariko atari uko ijwi rya Amerika ribibona, ngira ngo ushaka kuvuga ni Bwana Ntamuhanga Cassien uriya munyamakuru wari warahunze gereza mu Rwanda agahungira aho ngaho, niba ari we ibura rye rigomba kuba ryarateye igikuba mukumva ndetse umutekano w'impunzi z'aho ngaho utubahirijwe Bwana Habiyaremye?
Cyateje igikuba mu mpunzi, twumva ko n'umutekano w'impunzi kuko niba ari uko bigenze noneho utacyubahirwa nk'uko wahoze wubahirizwa. Niyo mpamvu nyine natwe twasakuje tuvuga tuti bigenze bite, umuntu wacu afashwe gute ko bitakurikiza amategeko cyangwa se ko utatwereka uko byagenze. Mu by'ukuri byateje igikuba gikomeye cyane mu mpunzi, n'ubu ngubu tuvugana ntabwo imitima y'impunzi yari yajya mu gitereko. kubera ko kugeza ubu kwari twitegereje ko iperereza abapolisi bakoraga inzego z'igipolisi zakoraga zizatwereka ukuri kuko ibintu byose byagenze uru tuvugana rero nkuko nabikubwiye haba iryo perereza ryari yashyizwe ritangariza haba abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bari bagiye bashaka ko ukuri kwajya ahagaragara ikibazo cy'uwo munyamakuru Ntamuhangakazi wafashwe mu buryo budakwiye akabona ibirengero.
Ubu noneho ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zirimo zirafasha leta y'icyo gihugu kugarura umutekano muri kariya karere ka Cabo Delgado, ibyo ntabwo bituma impunzi ziraho zikangarana ngo zibe zatekereza ko umutekano wazo wenda abo zahunze noneho bazigezeho ngo zibe zatekereza kujya nko mu bindi bihugu.
Bamwe bagize ubwoba babitewe nyine n'abambari ba Kigali tuba turi kubana nabo hano aho turi bagenda baduteye ubwoba bavuga bati none akanyu kashotse, ariko njyewe ku giti cyanjye nk'umuyobozi w'impunzi ntabwo nemera ko akanyu kashotse kuko nta mpamvu yo kugira ngo akanyu kashotse, kubera ko Mozambique ni igihugu cyashyize umukono ku masezerano y'i Geneve arengeje impunzi. Kuva ko rero Mozambique itazibagirwa ko iyo sinyatire yashyize kuri ayo masezerano isaba kugira inshingano zo kurengera izo mpunzi yakize. Kuva ko rero Mozambique niyo yarahamagaje b'abasirikare bo mu Rwanda kugira ngo bajye kubafasha kubungabunga umutekano muri ya ndaya ya Cabo Delgado, bitaha abo basirikare uburenganzira bwo guca inyuma ngo nabo bajye gukora ibikorwa by'iterabwoba bajya guhungabanya umutekano w'impunzi. Kuko kuri njyewe guhungabanya umutekano w'impunzi ntabwo bitandukanye n'iterabwoba ribera muri Cabo Delgado.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Maitre Ngabire, turavuga ku bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga, ubwo noneho tuje aho ngaho muri Zimbabwe.
Hano muri Zimbabwe urebye ibintu byarahindutse kuvaho zihindura imirisho muri 2017 ubwo Perezida Robert Gabriel Mugabe wari umaze imyaka 37 ku butegetsi yavaga ku butegetsi, hanyuma Emmerson Mnangagwa Mnangagwa akaba ari we uyobora leta yasaga naho ari inzibacyuho, hanyuma akaza no gutorerwa kuyobora Zimbabwe imyaka 5. Navuga ko mbere ku buyobozi bwa Robert Mugabe kubera ibibazo byaje kubera muri Congo aho u Rwanda na Zimbabwe muri make humvikanye, nyuma yaho u Rwanda rushatse gukuraho Kabila Laurent Desire, hanyuma Zimbabwe igakora intervention yo kujya kumutabara, muri make ntabwo imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Rwanda yari imeze neza kuva muri za bibiri kugeza muri 2015-2016. Ariko aho ubuyobozi buhindukiye bigaragara ko hagiye haba igerageza guhindura imigenderanire, kuko nyuma yaho hano muri Zimbabwe u Rwanda rwashoboye kuhashyira ambasade, hanyuma n'indege ya Rwanda ya itangira kuhakorera, hanyuma na perezida wa Zimbabwe ndumva yaragira ingendo nk'ebyiri mu Rwanda n'abanyarwanda benshi barimo na Kiya Kamanzi wa RDP yagiriye urugendo muri Zimbabwe. Hakaba hari n'ibintu bimwe byagiye bihinduka nk'aho muri Zimbabwe ubwo perezida Mnangagwa yari ari mu Rwanda yavanyeyo ikintu cy'umuganda, umuganda usanzwe ukorwa mu Rwanda agerageza kugitangiza muri Zimbabwe, ku buryo hano buri cyumweru cya 4 cy'ukwezi kuwa gatanu abakozi ba leta n'izindi nzego basaba gukora isuku, bo bawise umunsi w'isuku, basaba gukora isuku ku nyubako bakoreraho. Urebye rero hari ibyahindutse mu mibanire hagati y'u Rwanda na Zimbabwe ku buyobozi bwa Mnangagwa, ariko nk'uko ibihugu bitandukanye Zimbabwe ni igihugu urebye kitondera kugendera ku mategeko cyane, kidapfa no gupfa guhinga ibintu kubera ko yenda umubano wahindutse munsi cyangwa mu rwego rwerekeranye n'imibereho y'impunzi nk'uko twe tubibona nta kintu kinini cyane cyahindutseho impunzi ziracyahabwa urebye ibyo zigenerwa mu rwego rw'amategeko n'abambuwe sitati y'ubuhunzi urebye ntabwo bigeze bakomwa mu nkokora ibibazo ahubwo bigenda bisa naho bigaragara ubungubu ni ibibazo biba biri actually ku kirebana n'imyitwarire rimwe na rimwe y'abanyarwanda especially b'abadiplomasi baboherejwe na ambasade
bigenda gute
imyitwarire yabo hano muri Zimbabwe ugasanga rimwe na rimwe bibagirwa nkeka ko bibagirwa inshingano zabo cyangwa se imyitwarire bagombye gukurikiza bikurikije n'amategeko y'ijoneva agenga ya EVNA agenga abadiplomate kuko nakubwira ko bamaze kwirukanwa nk'abadiplomate batatu kuva aho ambasade y'u Rwanda yagera muri Zimbabwe mu 2018 kubona rero abadiplomate bagera kuri batatu birukanwa mu gihe cy'imyaka itanu ni ibintu biba bidaha isura nziza igihugu
bazira iki
Zimbabwe ntabwo akenshi ndavuga uko byagenze akenshi biza kumenyekana yenda nyuma bitewe n'amakuru yenda bayamuha n'impunzi cyangwa se amakuru avuye i Kigali ariko ibivugwa cyane ni uko usanga abadiplomate rimwe na rimwe baba barenze ku mategeko agenga abadiplomate ugasanga nk'abadiplomate bashaka kwa amarama n'impunzi batabije muri leta ugasanga abadiplomate barenze nko ku mabwiriza ababwira aho bagomba kunyura n'uko bagomba kwitwara ugasanga bagiye impamvu batemerewe guca batemerewe kujya batarisaba uburenganzira rimwe na rimwe n'impunzi ugasanga zivuga ko abadiplomate rimwe na rimwe baba bafatiye ubwoba cyangwa se hari ibindi bikorwa byabaye muri make biba binyuranyije n'amabwiriza bagombye gukurikiza ugasanga dongo ni ikibazo kimaze iminsi muri Zimbabwe cyatangiye kugaragara aho ambasade y'u Rwanda muri Zimbabwe ifunguriye imiryango umuntu rimwe na rimwe akibaza niba yenda abantu baboherejwe hano yenda baba babwiwe neza inshingano bafite cyane ko Zimbabwe ari igihugu kidakunda ko umuntu akinjirira mu birebana n'imiyoborere niyo waba uri impunzi hano muri Zimbabwe ikintu cya mbere bakubwira ko imiyoborere ya Zimbabwe umuntu atagomba kwinjiramo cyangwa undi munyamahanga uba hano muri wese Zimbabwe ntabwo ijya ibirenjekera y'umuntu afatiwemo ari umunyamahanga bimubera bibi cyane akeka ko rero aricyo kibazo kijya kiba ahangaha naho ubundi ukuyeho kuko habayeho gufungura za ambasade hagati ya Rwanda na Zimbabwe nuko Rwanda ikora muri Zimbabwe hata n'ibyo bavugaga by'uko hari abashoramari b'abanyarwanda bagombaga kuza gushora imari muri Zimbabwe ariko jenaruma ukuyeho ibyo izo insida zigenda ziba ntoya z'uko izubungubu ntabwo hari haba impinduka nyinshi mu buryo Zimbabwe ibona abanyarwanda ngenda kumva ariko
ni Clofas wari utakaje umurongo ariko ngira ngo aragarutse
muri make ni uko bivuze ntabwo abazimbabwe bari bahindura uko batekereza u Rwanda kugeza ubu ariko nyine kubera ko nyine bagomba byakoze imigenderanire hari ibintu byinshi cyane bihinduka hari ingendo nyinshi cyane abazimbabwe bakorera mu Rwanda yajyanye na Rwanda yacyane ko inahendutse cyane kurusha izindi ndege zose zikorera mu gace abenshi bajya mu bihugu bakora ifite mu Rwanda uwiba iyo uhuye nawe bakubwira ibyo babonye mu Rwanda ariko kugeza ubu amakuru tubona cyangwa ibyo tubona nta bintu byinshi cyane byari byahinduka mu byerekeye yuko Zimbabwe ifasha impunzi zaba iz'abanyarwanda cyangwa izindi bihugu biri muri Zimbabwe
turebe ibijyanye n'imibanire y'abaturage ubundi hari igihe no mu busanzwe rimwe na rimwe habaho umwuka mubi hagati y'abenegihugu ndavuga abaturage b'igihugu runaka n'impunzi zahungiyeyo bishingiye ahanini kuri politiki nk'izo twavugaga cyangwa ku mpamvu z'ubukungu ndetse yewe n'iz'imyumvire y'abaturage ubwabo amateka y'imibanire y'impunzi z'abanyarwanda n'abanyamozambike kugeza ubu wayavugaho iki bwana Habiyaremye
kuva muza abanyarwanda bashika muri Mozambique n'abamozambike babanye neza cyane, babanye neza kubera ko abanyarwanda icyo bakoze nuko bashatse kibabeshaho. Noneho ushaka icyo kubeshaho burya ntabwo ushaka ukuntu waba wenyine kandi uba muri sosiyete. Ibyo bakoraga rero biba bibafitiye akamaro, ariko bifitiye akamaro n'abamozambike cyane cyane ko abanyarwanda benshi imirimo bitaho ni iy'ubucuruzi. Ibintu rero bacuruza cyangwa amaduka yabo ahahirwamo n'abamozambike. Abamozambike baba bakunda cyane n'ukuntu abanyarwanda babakira n'ukuntu bitabira umurimo. Abandi banyarwanda bake bakora mu mirimo ya leta nko mu bwarimu no kwa muganga, bamwe na bamwe bagiye babona akazi no mu ma ONG, ariko aho bakora hose usanga ko abamozambike babishimiye. Muri make igihugu cya Mozambique abaturage baho ni abantu beza cyane, ntabwo bagira ikintu cy'ivangura. Noneho n'abanyarwanda rero kimwe n'abandi n'izindi mpunzi zose zihari ukabona ko zisabana cyane n'abamozambike babakiriye.
Mbajije icyo kibazo kubera ko hari igihe ubona mu makuru hari aho bavuga bati impunzi z'abanyarwanda babatwikiye amaduka cyangwa se babateye mu nzu. Ibyo byakunze kugaragara mu bihugu nka za Malawi. Niyo mpamvu nari mbajije uko bimeze aho ngaho muri Mozambique.
Muri Mozambique ntabwo byakunze kuhava, gusa rimwe na rimwe sinzi niba sinabyoshije, ariko ubona hari igihe haba habaye ibikorwa bitari bishobora kuvuga n'ab'impunzi ari abanyarwanda. Ariko ugasanga noneho kuko dutuye nyine mu turere twose twa Mabungo, ndi kuvugira hano aho mugemba ni muri mu mujyi mu murongo wa Mozambique Maputo, ariko n'abatuye mu yindi mijyi nka za Shayishayi, za Shimoro, Akura, tete hose turavugana, usanga nyine iyo ibyo bikorwa cyangwa ibyo bihuha bitambuka, ahubwo usanga abamozambike baza kubaza abanyarwanda bati ibintu twabonye cyangwa twumvise bimeze bite ko tutabibaziho. Muri make ugasanga koko abaturage Mozambike ntabwo bapfa guhurukira ibindi, ahubwo bagerageza nabo kureba ukuri bakurikije ukuntu babana n'impunzi z'abanyarwanda imikorere yabo ya buri munsi.
Maitre Ngabire, nawe tubwire ibyerekeye amateka y'imibanire y'izo mpande zombi aho ngaho muri Zimbabwe mu kanya tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro.
Murakoze. Ndatekereza ko hano muri Zimbabwe naho urebye ntabwo imibanire y'impunzi z'abanyarwanda cyangwa izindi ziri muri Zimbabwe zavuye mu bindi bihugu harimo ibihugu n'abantu ba Zimbabwe, icya mbere kibitera ni uko hano muri Zimbabwe urebye hari impunzi nkeya, ntabwo ari impunzi nyinshi ku buryo zatera ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri ni uko impunzi zahageze byaterwaga wenda n'uko ibyo bari n'ukuntu bari babaye mu bihugu, ariko nk'abanyarwanda burya bazwiho kuba abakozi bakaba n'abahanga. Hano muri Zimbabwe mu mashuri abanyarwanda bazi kuba ari abahanga, abanyarwanda benshi baraje kwiga babona impamyabushobozi nziza muri za kaminuza nyinshi, babona amanota meza, hakaba impunzi z'abanyarwanda nyinshi zagiye zikora impamyabushobozi muri Zimbabwe zikaba zikora mu bintu mu mirimo itandukanye, haba muri Zimbabwe haba mu bindi bihugu bya SADC. Yewe hari n'abavuye muri za Zimbabwe bajya gukora mu bindi bihugu na za Amerika na za Australia n'ahandi, kubera impamyabushobozi babaga bakuye hano muri iki gihugu. Hari n'izindi mpunzi zikora hano muri Zimbabwe bakaba kuri leta, abandi bakaba bikorera mu byerekeye ubucuruzi, harimo abari mu buhinzi, harimo abatangiye no gukora ibyerekeranye n'inganda. Muri make imibanire urebye ntabwo kugeza ubu ngubu hari haba ikibazo hagati y'Abazimbabwe n'Abanyarwanda. Ikindi nakongeraho ni uko actually muri iki gihugu uko cyari gikoze mbere uko Zimbabwe yabonye ubwigenge cyerejeho nko muri za 80, abazungu bari barayikoze kuri moderi y'i Burayi, Abazimbabwe bari bamenyereye gukora nk'uko i Burayi bakora. Ariko aho ubukungu bw'igihugu butangiye kutagenda neza nibwo Abazimbabwe batangiye kumenya ibyerekeranye no kwihangira imirimo. Aho rero niho Abanyarwanda bagiye bagera muri ibi bihugu bya SADC na Zimbabwe irimo. Abanyarwanda urebye nibo babigishije Abazimbabwe ibintu byo gukora za transport bakoresheje amatagisi zo bita za hiyasi cyangwa twegerane mu Rwanda. Abanyarwanda nibo bazanye ibyo gucuruza hano mu gihugu bita amatakishop cyangwa se za butike, Abazimbabwe bakaba baragiye babigiraho. Hari n'ibindi Abanyarwanda batangiye kugenda bazana iby'imihingire, hari abasigaye bahinga n'ibitoki. Ugasanga ubushize nk'uko abashinzwe impunzi bari bagiye mu nkambi bavugaga ko Abazimbabwe bari kugenda bigira ibintu bimwe na bimwe ku mpunzi, ikibi nanone nababwira nuko urebye ubuyobozi bwa hano muri Zimbabwe abantu benshi bari mu buyobozi bwa Zimbabwe nabo babaye impunzi mu gihe barwanyaga agashaka buhake ku buryo ibibazo by'ubuhunzi no kwimpunzi bayeho babyumva neza muri make rero nta kibazo kugeza ubu ngubu cyari cyaba hagati imibanire y'abazimbabwe na impunzi ziri hano zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'abandi baturutse mu bindi bihugu bya Afurika cyane cyane ko muri make mubare impunzi ari muto cyane ku buryo utateza ibibazo
turagenda tugana ku musozo gana Habiyaremye ukurikije uko ubibonaho muri Mozambique yego ntabwo waba umuhanuzi ariko ni igitekerezo cyawe cy'uko iyo uterera ijisho ukareba ejo hazaza imibereho y'impunzi z'abanyarwanda imeze gute birashoboka ko hari abatekereza gusubira mu Rwanda birashoboka ko ubwenegihugu bwazaboneka nk'uko twabivugaga ejo hazaza urahabona ute ugenekereje
biragoye gusubiza icyo kibazo kubera ko nk'uko wabivuze nyine uko ibintu bigenda bihinduka burya n'imigambi abantu bari bafite irahinduka mbere wabonaga Mozambique cyarabaye nk'igihugu cya kabiri cy'abanyarwanda nyine ko bahurira mu gihugu cyabo Mozambique yabaguye neza ariko nyine ukurikije ko ibintu bigenda bihinduka imvugo mbi ituruka ivuga impunzi nazo zirahari kuko usanga hari nk'ama agamba ambasaderi yigeze kuvuga mu kinyamakuru cyitwa Canal de Mozambique avuga impunzi nabi cyane icyo sinshobora gutinya kubivuga kugira ngo nabyumve atazabisubira ni ibintu byerekana ko mbese ku banyarwanda b'impunzi bibaza ko Mozambique azakomeza kubabera igihugu cyabo cya kabiri ariko ukurikirana nk'uko yabivuze abantu benshi muri Mozambique cyangwa se abayobozi benshi muri Mozambique nabo babaye impunzi bazi neza ko nta muntu uhunga akina abafite ikimubabaje abafite icyahunga bigatuma rero ko kubera ko tumaze igihe kimwe muri Mozambique abantu babyariye abana abo bana ntabwo bazi u Rwanda nta nubwo bazi ururimi rw'u Rwanda benshi ntibazi n'Ikinyarwanda
subira inyuma gato y'umurongo warubaye nk'uke
nari mvuze nti birumvikana ko uko ibintu byagiye bihinduka utakwizera neza ko abanyarwanda icyizere baba bafite Mozambique ko twari twafashe ko igihugu cyacu cya kabiri kiri cyose ku banyarwanda bose kwa n'ibintu bimwe na bimwe nyine byagize abihungabanya abanyarwanda ariko muri rusange numva ko abanyarwanda bazakomeza kuba muri Mozambique igihe cyose bazaba bata icyo bahunze kikiriho ibyo mbivuga mbikuye kubera ko abana twabyaye n'aba Mozambique umubare w'impunzi ziri hano abana bacu baturutse ubwinshi kandi abo bana bose ni aba Mozambique igihugu barimo baragikunze numva rero nta kundi byagenda bazakomeza kuba muri Mozambique noneho rero ibi byo kuvuga ko ejo hazaza hatazamera neza njyewe nkunze kubivuga ko uko byagenda kose kino gihugu abantu benshi barimo cyane cyane abayobozi nabo babaye impunzi bakaba bazi ko guhunga atari ugukina guhunga ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni turisi muzaba ugiye mu bintu gutembera cyangwa kuryoherwa umuntu ahunga ababaye aba numva rero ko uko byagenduka kose nkurikije uko aba Mozambique mbabona uko tubanye nabo uko tuganira nabo abenshi bumva neza akababaro k'impunzi kuva ko niyo ibintu byahinduka umwanya w'u Rwanda ugakomeza kuba mwiza na Mozambique ntabwo yari ibi kuri njyewe ariko amategeko azakomeza kubahirizwa benshi mu Rwanda
tujye kwa Maitre Ingabire nawe ikibazo ni kimwe n'icyo muri Mozambique
nk'uko ubivuze ntabwo ejo ntabwo uhazi ntawe uzi uko bizagenda ariko icyo ni nk'uko abivuze hari ikibazo kimaze kugaragara cyane ko impunzi nyinshi zimaze kumara imyaka myinshi muri ibi bihugu harimo abagiye bashaka abanyagihugu harimo abagiye babona indi oportunite bakaba bajya mu bindi bihugu cyangwa bakaba bafite ibindi bakora ntekereza ko ku kibazo cyo kurangiza ubuhunzi kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki hanyuma kandi nkatekereza ko abantu mpamvu maze imyaka 27 anavukiye mu gihugu amaze imyaka 27 cyangwa 30 aba yiyumva yisanga mu gihugu abaye kurusha uko bamusubiza mu gihugu yavukiye cyane ko ibyo ngibyo atwari nibyo kuri ubushakashatsi maze gukora ari byo bikunda gutera intambara ugasanga umuntu yisanze mu gihugu nta kintu azi nta muco azi ntiyigeze ahaba nta muntu azi ugasanga ibyo biteye revolte hakomeza kuba intambara ategereza ko uko bizagenda kose hari ibintu byinshi bishobora guhinduka bizaterwa nuko inyinyi twasimeze ubu ngubu turi mu gihe cya covid aho ibihugu byose byazahajwe no bukungu kuberezo mpamvu ibihugu byinshi byo muri sadeke cyangwa n'ahandi hose isi biri kugerageza kureba kubyarwa no ku bene igihugu babyo no kuzahura ubukungu bwacu atekereza ko ibyo bishobora gutuma impunzi zishobora kubibagirana aho ngaho kimwe nayo n'ibyo bihugu bitabasha no gufata ibyemezo byo kubyakira naye ni mutaha iwanyu kubera ko n'abantu batunamye ibyo nanone bikaba bishobora kwafata ubuzima bw'impunzi cyane ko ibi bihugu byo muri sadeke bizabona zimbabwe urebye dufite amikoro ahagije yo gufasha impunzi akenshi bishobora kuba impunzi imfashanyo ziba zavuye hanze izo mfashanyo mu gihe zigabanutse ugasanga bishobora gutuma imibereho y'impunzi ishobora kwangirika kandi ikaba mibi ibyo rero nanone bishobora kuzagira ingaruka ku burenganzira bw'impunzi cyangwa ku mpunzi zibayeho ikindi nakongeraho ni uko ikibazo cy'iterabwoba rusoho kiri muri Mozambique gishobora kuzagira icyo bihindura ku mpunzi cyane ko nta mu gihugu cya Zimbabwe ari mu zavuye muri Mozambique wabonaga ubuyobozi busa naho bakaza ingamba zo kugira ngo barebe ko impunzi ibayeho kubera ko bakeka ko abo baterabwoba bashobora kwihisha mu mpunzi ugasanga bashobora guhungabanya umutekano wa Zimbabwe ibyo rero nanone bishobora gutuma uko igihugu cya Zimbabwe kibona impunzi cyangwa kizifata bishobora guhinduka kubera ko gishobora gutekereza ko kigomba kurinda uburenganzira bwacyo cyane kurusha uko impunzi zafatwa ariko nk'uko burya natanye mbivuga bucya bwijejo kandi ntawumenya uko undi azaramuka impunzi z'abanyarwanda zahunze kuva muri za n'icyenda hari n'abavuga ko zahunze kuva mu 1896 igihe cyose ikibazo cy'umuntu cyashatse kurangizwa mu buryo buri wese asakimba cyarangiye neza mu Burundi ntekereza ko rero ubungubu nko ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda hagomba kuba ubushake bwa politiki hagati y'inzego z'u Rwanda impunzi n'ibihugu bizirimo ngo bicare hasi baganire n'impunzi barebe uburyo nyako impamvu nyayo ituma ikibazo kitarangira hanyuma bakagikemura abumva bashobora gutaha bagataha hanyuma ikindi nano nakongeraho ni uko tugira nko mu gihugu cya Zimbabwe umunyamahanga bimugoye kukibamo kurusha uko impunzi zoroheye ibyo ngibyo rero bikaba bituma nanobatekereza ko wenda ashobora kuvuga kigiye noneho ko nshaka gutaha ndashaka gufata yenda urupapuro rw'inzira rwa passport nkakora muri Zimbabwe inzitizi ziriho zo kugira ngo abe muri icyo gihugu ni nyinshi abanyinshi kuko rero nazo izo nzitizi ziramutse zigabanijwe yenda bitaha impunzi zimwe na zimwe avantage yo kutanga kuko bagenda bavuze bati ibyo bunzi turabureke dufashe gusubira iwacu ariko tugera hano muri Zimbabwe ariko abenshi usanga bo mugani bihiye bakugeza bati yewe ntabwo ahangaha ndi impunzi Zimbabwe iramukemeye ko mu bwero nzakubona ariko nita bwemera kujya gufata passport y'u Rwanda zorugera ngene nk'uko navuye muri iki gihugu kuko n'u Rwanda nkagera muri iki gihugu cya Zimbabwe ubwo rero ntabwo ushobora kwicara hasi ngo uvuge ngo ejo cyangwa ejo bundi hazaza muri make ntawe uhazi ubwo ejo cyangwa ejo bundi uko niko bizaba bimeze kubera ko bizaterwa nk'uko politiki y'igihugu imikorere yayo nuko amahanga abona ibibazo by'impunzi nuko impunzi nazo zibona ibibazo biri mu Rwanda bitewe n'uko byahinduka cyangwa se ntibihinduke nicyo kizaterimina ngo hazaza y'impunzi ameze ate bari uko nazo
ndagushimiye cyane Maitre Ingabire reka twanzure noneho mu kiganiro nk'iki hari igihe umuntu akunyura mu ijambo cyangwa se haba hari igitekerezo wifuzaga gutanga cyangwa kongera ku cyo wavuze ntubona uburyo bwo kukivuga niba nk'icyo gitekerezo gihari bwana Clofas Habiyaremye umwanya ni uyu wanzura
muzembe ndagushimiye cyane twagiranye kandi nongere mbwire nyine abanyarwanda bari mu Mozambique ko impunzi z'abanyarwanda ziri ku isi hose ko nazo ubwazo zigomba kureba ukuntu zihagarara zikarengera uburenganzira bwazo igihe ushaka kubuhugura kuko ntabwo leta twahunze ari izatubungabunga uburenganzira bwazo ni twebwe tugomba kubwibungabunga kumva ko rero tugomba gukurikiza amategeko y'igihugu turimo ariko tugasaba ko nabyo biduha umutekano kuko abo twahunye ntabwo bazadusatira umutekano cyangwa bazabigize leta twahunyeho gukomeza kugumya kudufata ahubwo nicyo twebwe twagombye kuvuga uko tugomba gufatwa n'icyo twahunze ko kigira ari kugira ngo nahasere ntizongere gukora ikosa nk'iryakoze ndetse niba ngombwa izasubira inyuma yumve ko biriya byo kwambibanira abanyarwanda ubuhungiro atari byo kuko uwo twahunze ntabwo ari ugomba kujya kubwira hasere ngo babwire noneho bagabike icyo bahunze cyararangiye cyarangiye guteze kandi ko kigira hasi.
Maitre Henri Paul Ingabire, dusoza nawe igitekerezo waba wapfukiranye.
Urebye muri make icyo nagumye kwibutsa ni uko kuba impunzi ntabwo urebye ibihugu bifata nk'aho ari uburenganzira, bifata nk'aho ari imbabazi umuntu abagiriwe. Ubwo rero kubera izo mpamvu impunzi zigomba kwibuka ko zigomba kwitonda kandi zigakurikiza amategeko y'ibyo bihugu, zikayakurikiza uko yanditse n'ibyatakuvuga. Kubera ko igihe cyose amategeko y'ibyo bihugu akurikije, ibi bibaviramo ibibazo bigoye cyane bishobora kubaviramo gutakaza ubuhungiro. Naho ku byerekeranye ahazaza, ni make ntabwo muri make ntekereza ko impunzi ari zo zizadeterimina uko hazaza hazo hazagenda. Izaterwa n'imiyoborere u Rwanda n'imiyoborere muri ibi bihugu, ariko nanone izo mpunzi nazo zigomba gushyiraho akabo gukora icyo bita lobbying cyangwa kwerekana niba zikeneye kuba muri ibyo bihugu bishobora kuhaza, kandi zishaka n'ubundi buryo bwo kugira hari ubundi buryo aseri itanga hari ibyo bita kubajyana mu bihugu byo bita resettlement. Aba ntekereza ko uko bizagenda kose byanze bikunze bizaterwa n'uko ibihugu izo mpunzi zikomokamo bizabyitwaramo mu kurangiza ibibazo bitera ubuhunzi. Ibyo bihugu nibiramuka biranyije ibyo bibazo bitera ubuhunzi zishaka gutaha kikibazo kizarangira, ariko igihe cyose icyo kibazo gishatse kurangirizwa hejuru mu bintu bya diplomasi izo mpunzi zitabaye consulted cyangwa ngo barebe neza niba icyo kibazo cyarangira burundu, buri gihe kizahora kizaba gihari kandi kizagumya gutera intugunda muri Afurika, gituma ahubwo n'abari bari muri ibyo bihugu nabo bongera kuba impunzi. Aba rero nsaba ko ari umuryango w'abibumbye ari igihugu zahungiyemo zaba z'abanyarwanda cyangwa zaba ari impunzi ubwazo, wese agomba gushyira hake kugira ngo arebe ko icyo kibazo gitera ubuhunzi gitera gituma abantu bagumya kuva mu byabo bagahunga kirangira asigaye abaturage bagatura mu mahoro bagatura bagatunganirwa bakibanda ku iterambere, hanyuma umugabane wacu Afurika ugatera imbere tukazaradira igihugu cyacu Afurika yacu cyangwa se umugabane wacu tukazaburaga abana n'abuzukuru azishimira agatunganirwa aho kugira ngo bajye batakaza igihe buri gihe bajya gutunga ibibazo by'ibintu. Aba nagira ngo nanone nibutse kandi kandi nibagiwe hari navuze ibindi bibazo bigenda biza bitewe no gushyira nk'impunzi mu nkambi, ibibazo byerekeranye na environment impunzi ahantu ziri ari nyinshi cyane, hari ikibazo cyo gutema ibiti kwangiza ibidukikije, ibyo bikaba bishobora kuzatuma mu gihe kirekire bishobora kuzatuma kubaho ibibazo hagati ya kominote aho impunzi ziri n'impunzi. Ntekereza rero ko ibibazo byose ibyo bihugu biramutse byicaye bikabyigaho ari igihugu cyane kiba kivamo izo mpunzi n'izo mpunzi ubwazo n'ibihugu byakiriye bashobora kubirangiza, ida izo mpunzi zigataha cyangwa se bakazishakira ahandi zajya, cyangwa se biramutse bishoboka ibihugu bya Afurika bigomba kugira umuco wo kuvuga ko niba umuntu ahamaze igihe nawe bamureka akaba uwabo akaba yabona ubwenegihugu. Ibyo nkeka ko byarangiza tuba ikibazo cy'impunzi kurusha kuhatira abantu rimwe na rimwe
Maitre Henri Paul Ingabire, umunyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko yenga impunzi, ufite kandi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Naho ndagushimiye.
Bwana Cleophas Habiyaremye, umuyobozi w'impunzi z'Abanyarwanda muri Mozambique, ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane. Sanga tuvuga ngo obrigado.
Obrigado. Nshimiye kandi namwe mwese inshuti z'Ijwi ry'Amerika, by'umwihariko ikiganiro muri Sanga. Mbibutse ko mushobora kugisanga ku rubuga rwacu w'eshatu radio yacu voa.com, mugakomeza kugikurikira. Naho ubutaha kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.